ụbọchị m ịma na onwere ihe ọ na-arụ, ọ nwere ihe ọ na-eme.
You are blessed.
This person I can put it on stage now is Akabogo.